banzima kanja kuwe. Sifana nezenzo noma isimo singabanzima kimi kodwa kuwe. Sela no mai ingakho mithi ingakho ngithi ngikubonile empilweni yami ngibonile umehlulo Satan. Oh.